Tahuria mata ehine, tamate taraki kauhe heiko kahotea kairaro noho anamai. Kote tapairu tapuroa mananui tike tike. Ote taira fiti na paeke ariki na poro urangi na tamate ana kahungunu re parati na te kopua hohonu. Arapana rongo mai wahine na paua koe na kiwa hoki e na rua pani koe na toro hoki e i ara kai te kura i piriki ara kai tāna ko tū puru puru no te tātai i a te au matarahi hoki korua e he tāwa e whakaheke i ngā kahika o te urunga o te rā kapani a tōna kiri ki te hinu haumangoroa hua kina te hua hua kereru karere te tīti karere te tore a papaki ananga tai o te roto a tara i kaka kōpū i reira. Ko te hono ngā mare kura kairi ki tō whare kōrero e onge a kue.